ብራችን በዚህ ሁሉ ተጠናቀቀል። ሳስተናግዳችሁ የነበርኩት ስመኝሽ ቆየነኝ።
ኩን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋ ኑሮሞቲ ሰዓት ኢትዮጵያ ትገልገለገለ ሰዓት ለማወለካራን ገሳቲ ሰዲት ሰገለን አሜሪካ ሰገንታናፋ ኖሮሞ የሮመር ዊጣታ አንገጂማታ ትራዲዮኒ ዳር ቴሌቪዥን አስ መጋላ ዋሽንግተን ራካን ተምሳስ አመጀል ቀበረ አከሞልተን ሆርዶቶ ተከኛ ሰገንታ ወንጂማታ አራፍኪን ደፈን ከን ከሱሜስ አን ምትኩፍካዱቲ ኦዱፊ ሰገንታውን አራፍ ቀም ከሳ ኮሚሽኒን ምርገናሞማ ኢትዮጵያ ጋባሳ ኢሳ ወጋ ከሰት ወሊትቡ ኢንሶኒ ሂደኑን ታሽፈመን ሰርበመ ምርገናማ ኢትዮጵያ ከሳፍ ሰበበ ኢጆ ለጀቹሳ ጉዲና ጉራጌ ባሃት ሮበጭማ ሮቤን ኢጆ ለንዱርባ አፉር ሎላቲን ቢሻል ሎላቲን ፉጣተም ጀደሙፊ ቆፒ ቶርበኒ ከንቴ ቆፒ ለባታቲን ደርገጎ ፍራኦል አህመድ ብረታ ዩኒቨርሲቲ ተይ ቡነ ኢትዮጵያ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ጉርጉራጅሩ ኢሰምብራንገኝ አንገቱ ምርሰገንታ ከኛችን ወሊን ቱራ አማ ደበረን ከኖዱቲ ያለን ገመዳ
አተሞልተን ከበጀምቶተ ፎርዶፍቶተ ኬኛ ኦዱጂማታ አውሊና ያለን ገመዳቲ ወልትቡይንሲ አንኖ ኢታምርገና ሞማዳ ቀቡ ሰበባ ጉዳታኡ ኮሚሽነ ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኢሰማኮን ጋባሰ ወጋ የሮሰ ደፋ ፋርባሲን ኩበቺሴጅራ ወልቲ ቡንሲዳኖ ደራራቢ ፈይዱ ለቀሲሳጁ ደበላጅ ረካንጀን ኮሚሽነር ኮሚሽነር ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ከነዳፍሲሱ ፊስ ፎርማኒ ኢጆፍ ቶክቲን ማሪናገኛ ገገሱ ረጀን ኢታ ምርገና ሞማ ጋባስኒ ኩንተሬ ሴኬሳኒ ጉዳን ዋኤ ምርገሉ ቡንጅራቹ አከተ ሙኖቲ ወል ወራነን ነሞተነጋሚ ዱሳኒፊ ካናፊሞ ኒቶኮ ሳካን ከወልየ ቁታው ንፍሰሜራ ለማካኒን ዶክተር ዳንኤል በቀለ እትጋፈተመ ወጋሸኒ ፍትከነም ባቲዱ ሁከለ ከጥሙራን ታው ንፍሰሜራ ወጂ ኮሚሽነር ከነሆ ገኑ የሮጀል ቀበፉደድ ወጋሸን ከመርሳ ተቆፍ ቆፈ ተጃጅሉ ፍቱሬ ከጀደን ዶክተር ዳንኤል እትጋፈተመ ካናን እትፉፉ ፍስ ፈዲ ከነን ቀምነተው ሰገለ አሜሪካ ፍስኒ ጅሩ አቪያን መነመሬ በከቦተ ኡመታ ኦቦ ታገሰ ጫፎ ካንየሮ ሆጂ ሳኒ ጡምረን ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሀረ ገገ ሰኒ ጅሩ ጀቹዳን ኬኔዲ አባተ ፍንፍኔ ራጋባ ሴራ
ጎዲና ጉራጌ ባሃ ቡልቺን ሰመጋላ ቡኢ ከሰቲ ኢጆሌን ዱርባ አፉር ሮበ ጀባ ሙደቴን ለግዲ ካላንኪ ዶጀለሙ ጉቴ ፉደተሙ ኢሳኒ ቡልቺን ሰመጋሊቻ ቤክሰጅራ
ካንቲባ መጋለቲ ኦቦ በለጠ ጫካ ገዳቱ ጆሌ ሎላቢሻኒ ፉደተማን ከሳ ሬፊላ መቆፍቲ አርገሙሳ ሰገሌ አሜሪካ ፍፍሰን ጠበላፍ ገረ ለገሰና ከንዴመን ሸመረኑ ሪዛኒ ኩዳፍሪ ሃንገ ኩደጃአተው አርፈን ሎላሂ ያደሚን ፍን ፉደተሙ ዱበተን ሃላ ከናን ዳይም ዛኒ ዱኡን ገድሲሳ ተኡ ከዱበተን አባን ዳይመቶኩ ኦቦሙሉነ ሻንቆ አከጀለኒት ኦቦሌቲሽ ከብራን እና ሸንካም ቢሻኒን ፍረተምቴ እጃ ዋነርግቴ ጀቸ ሰሙንሽ አካን ጄ ካሜራ ጀረኒሩ ሮቢዴን ገዳ በሪ ሰዓቲ ኩለለመረት ጣባለ ጀቹዳን ገረለገ ሃላኪዶ ወሊዮ ጅንከን ዴማን ዳይማን ሰደ ከሳ ሰዲ ካንሳኒ ተኡ ከነፍሰን ኦቦሙሉነን ሳንኬ ሳቶኩ ቢሻኒ ፍረቴ ጀረን ባቲንገና ከናማኩን ሮበራማዲ በራተመ ጫላ አከቀባቱ ጉዮተ ሙራሰ ዱረካን ኢፍስም ዳበቲ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ሐዋስኒ ሶቺ ጆሌሳ ከተዋቱ በቺሴቱ ረጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳ ራጋባሴራ
ናኖ ትግራይ ተንቅኒታ ኦፊ ኬሚካሎ ተፈራ አራማ ጅራቹን ራኮ ገመወራና ፊጎጊንሳን ድሩማኑ ኢሳሙደቴው አካ ሂንጀበሲ ነጀቹን ቆናምቡልቶን ያዶ ቀበን ሰገለ አሜሪካ ቲመኒሩ በረኦሚሻ በረኩ መለማፍ ኩዳጃፊ ኩዳቶርባፍ ካኖል naannicha keessatti xaa'oo fi keemikaalonni farra aramaa gatiin isaanii ol ka'aa waan ta'eef mootummaa fi dhaabbileen gargaarsa akka nu deeggaran jechuun dubbatu qonnaan bultoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru. Qees Nugus Gabrabaad aanaa taayitaay qoraarootti qonnaan bulaa kan ta'an bara darbe xaa'oo malee akka midhaan facaasan himanii bara kanas nama maallaqa qabu qofaatu bitachuu danda'a jechuun gatiin xaa'oo ol ka'aa ta'uusaa himaniiru. Qonnaan bulaan biraan aanaa raayyaa carcaritti lafa qonnaa heektaara 1.5 qabaachuu himanii bara darbe xaa'oo malee kan facaasan osoo hin biqiliin hafuu himanii bara kanas waqtiin isaa gaarii ta'us hanga ammaatti xaa'oon ganda isaaniif hin dhiyaatiin akka jiru ibsaniiru. Paartiin siyaasaa naannicha keessatti sochii qabu saalsaay wayyaanee Tigraay ibsa baaseen immoo xaa'oon qonnaan bultootaaf naannicha seeneeru baay'ee gadi aanaa fi fedhii qonnaan bultootaa waliin kan waliin simne akka ta'e himee qonnaan bultoonni bara darbes gogiinsaan miidhamaniiran ammas rakkoof saaxilamuu jedheera. Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaa biiroo qonnaa naannichaa obbo Abrahaam Harifayyoo naannichatti bara kana hanga ammaatti xaa'oon kuntaala 1,330 ol galuu ibsaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo filannoo Biriitaniitti taasifameen hoogganaan paartii Liiber Keer Istiimer paartiin isaanii injifannoo guddaa erga argatee booda muumicha ministeeraa Biriitan ta'anii jiru jaallanneen dabalataan nutti himti.
Istiimer paartiin isaanii erga injifatee booda haasawaa jalqabaa dhageessisaniin uummataan ergaman qabu kan guutummaa biyyattii haaressuu irratti kottaa dabalamaa jedhan hojiin jijjiiramaa amma jalqabeera. Mootummaa kootti deebitanii amantii akka horattan taasifna jechuudhaan deeggartoota ofiif ibsan. Kunis Istiimer injifatamuu hamaan erga isaan mudatee waggaa 5 guutiin paartii isaanii hoogganuudhaan gara mootummaatti deebi'uu akka danda'u taasisan. Garuu paartiin Leebar hojii guddaan kan dinagdee jijjiirama fidu dhabe haaressanii jajjabeessuun uummata immoo hamilee toruutu isa eeggata. Hoogganaan yaada irratti ciccitootaa Riishii Sunaak sirna gaggeessaa isaanii irratti haasawaa dhageessaniin mufannaa namoota sagalee kennanii nan hubadha. Kufaatii mudateefis itti gaafatama nan fudhadhaa jedhan. Sana booda masaraa Baakingham Palaas deemuudhaan aangoo gadhiisuu isaanii mootii biyyattii Chaarles 3ffaatti dhiyeeffatanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo dhaabbanni biyyoota lixaan hundaa'e kan tumsa eegumsa albuudaa jedhamu sochii dhaabbileen chaayinaa albuuda Afrikaa irratti gaggeessan mormaa jiru. Keessumaa gatii albuuda koobaaltii kan biyya Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessaa bahuu irratti xiyyeeffachuun gabaasa Henry Wilkins kan irratti qopheesse Bafqaaduu Morodaa haalattaan hundhiyeessa.
Tumsi eegumsa albuudaa dhaabbata walta'iinsa biyyoottan gama lixaa bara 2022 ijaarrataniidha. Tumsa kana keessatti bakka bu'aa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Hoozee W. Fernaandeez kaampaaniin albuudaa chaayinaa albuuda koobaaltii jedhamu biyya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessaa baasaa jiru irratti gatii dirqisiisaa kaa'eera jechuudhaan ji'a darbe himatanii turan. Hojiiwwan oomishaatii fi daldalaa al tokko tokko toftaa fayyadamu. Biyyoottan tokko tokko keessatti immoo haala seeraan ala ta'e fayyadamu. Waldorgommii fi kophaa ofiitti dhuunfachuu yookiin moonoppoolii jajjabeessu. Dhimma kanarratti dhaabbanni albuuda chaayinaa Simook jedhamee beekamu VOA fi deebii barreeffamaan kenneeniin himannaa kana cimsinee ni haalla. Jijjiiramni gatii kun sadarkaa idilee keessa kan jiruu fi calaqqisiisa dhugaa dhiyeessiidhaa fi fedhii gabaa keessa jiruuti jedhee jira. Tumsi eegumsa yookiin nageenya albuudaa inni MSP jedhamee waamamu gama isaatiin gatii dirqiidhaan muraasa ta'ee kaa'amu balleessuudhaaf biyyoottan guddachaa jiranu bakka hojjettootaa fi rakaawwan yookaan institiyuushinii irratti saamichi raawwatu keessatti haala industirii albuuda addunyaa haaromsuu fi akka jiru ibsameera. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti sadarkaa gargaaraa ministiraatti itti gaafatamaa dhimma guddina diinagdee haanisaatii fi naannoo kan ta'an Hoozee W. Fernaandeez albuudni Afrikaa kan akka kobaltin hala jijjiramak illeensaatiin walqabate sochii haniisa magariisaa keessatti gaye gudda akka taphatu dubbatani.
We need Africa. We need African resources in order to do that.
Afrika ni barbaanna. Sana gochuudhaaf qabeenya Afrikaa ni barbaanna. Afrikaan waan yeroo hunda barbaaddu argachuu dandeessi. Kan akka gargaarsa teeknikaa, ce'umsa beekumsaa, hawaasa wajjin hojjechuu fi hawaasaa fi bu'aa buusuu jechuudha.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti United States gamtaan Awurooppaatii fi biyyootan tumsa nageenya albuudaa keessa jiranu dorgommiin Chaayinaan biyyootan lixaa wajjiniin taasisaa jirtu waan cimaa jiruufi Chaayinaa bakka sanarraa fageessuudhaafi to'annoo qabeenya tarsiimoo kaayyeffatanii jiru. Yaada kanarratti Fernandez yemmuu dubbatan.
The objective here is to diversify our supply chains. It is true.
Kayonas jiru halota ESC babalisud. Chinan albudota kana toachaa jiraachuun ishee dhugaadha. Sun warra dhiha qofaaf osoo hin taane hunda keenya warra kinaaf saaxiludha. Kana hunda duudhaalee naannoo hawaasummaa fi bulchiinsa olaanoo kabachiisne hojjechuuf kaayyeffanna. Kana jechuun koo hawaasa wajjin hojjechuun hawaasni qabeenya uumamaa isaarraa akka fayyadamu. Gochuu jechuu kooti.
Ogeessonni albuudaa akka VOA'tti himanitti kaampaanonni Chaayinaa industirii albuudaa keessatti akka waan hamaa ta'e hojjechaa jiranuutii fi gocha isaanii kana diiguudhaaf tumsi eegumsaa yookiin nageenya albuudaa akka barbaachisaa ta'e dubbatu. Andiree Baayyaa hoogganaa dhaabbata Koree Potaashii jedhamuu fi biyya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti argamuuti akkas jedhan.
It's an important reaction to
kanneen shakkii wal fakkaataa hin qabne ofirraa ittisuuf deebii barbaachisaadha. Wanti ta'u Afrikaa keessatti investoroota dhuunfaa Chaayinaa baay'ee kanneen kana booda mootummaa isaanii fi biyya isaaniitiin illee to'annaa jala hin oolletu jiru. Haalli isaaniis caalaa waan nama rifaasisu ta'uu danda'a.
Akka xiinxaltoonni jedhanutti tumsi eegumsaa yookiin nageenya albuudaatii fi biyyoottan lixaa amma akka Chaayinaa kaampaanota dhuunfaa to'achuudhaafi dandeettii hin qabnetti waan barbaadanu fiixaanii baafachuu hin danda'an. Kiristaan Giruujneemaa dhaabbata Chaayinaa Giloobaal Saawuzii jedhamurraa waan jedhan qabu.
So that's why
walta'insi nageenya albuudaa yookaan MSP bu'uura seera murteessaa qabeenya dheedhii kan Awurooppaa kan akka sochii Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa keessa jiru hundi isaanii waan tokko irratti hirkatanii jiru. Dhaabbileen dhuunfaa tarsimoo kana hordofuuf fedhii qabaachuu isaanii irratti hunda'aa jiru.
Dhuma irrattis Hoosee Fernandez biyyoottan Afrikaa eenyu wajjiniin akka michummaa qabaachuu qabanu ofuma isaaniiti murteessuu akka qabanu ibsuu isaanii eera. Gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse kun. An Bafqaadu Morodaatiin Washington DC irraa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii labata. Qophii labataa har'aatiin Firaa'ol Ahmed as United States keessaa barataa yuunivarsiitii ta'e doormii isaa keessatti barattootatti buna Itoophiyaatii fide gurguruu jalqabe. Ol guddisuun amma kutaawwan bulchiinsa United States garaa garaa keessatti raabsaa jiru isiniif dhiyeessina. Firaa'ol buna moo'ii jechuun kan jalqabeeru gara fuuldura duraattis hojii kana bal'isee hojjechuu akka barbaadu hima. Itti dhiyaadha. Firaa'ol Ahmed. Baga nagaan gara sagalee Ameerikaatti dhufteen siin jala.
Hedduu galatamu.
Firaa'ol Ahmed odeeffannoon ani waa'ee kee argadheen barataa yuunivarsiitiiti. Barataa yuunivarsiitii kamiiti?
Seelus yuunivarsiitii ittiin baradhe.
Muummee kan baratta?
Faayinaansii fi antarpirinarshiippii.
Antarpirinarshiippii. Tole hojiin ati jalqabde antarpirinarshiippiidha. Buna Itoophiyaarraa fiddee gurguruu jalqabde. Mee jalqaba. Carraa gara Ameerikaatti si fidee fi carraa gara buna gurguruutti si geesse natti himi.
Yes. Ani kaniin Itoophiyaatti dhaladdee guddadhe umrii 14 as dhufe. kan asnafi da immigration opportunity ma titi ya to asufe hatiki ya kira kitofe en yero isin citizen ata samboda asnafi du
buna gurguru kan tinjal kapte
buna gurguru kan injal kabe yero hunda business garantor ungvin asufara ka se biye gafin jirule suki ke sati family ki garantor hedu samu business a think abatore du business jalanda and business osong college une galin business torbe galin tor high school in wana dadda kuchu online gurguru kobe bite ibere gurguru amazon rati wa gurguru baidu one side hustle gete yadu nande so angode sentre and your own dufe college egalu and division 1 also chaha Selous University dab chahi sa long distance one in chahuf samara toko mili na godami la thank you na chabe chahun dan doctor so bati akurif wata kagodun dan doctor de mila ki ya buti na rotikani wanta demo male chahun dan dau kubata wakin dan dau and an namu yake an hedu jala da wa godu sai ta una madan da omi sai yaro sanin one in be kuti ga debie sai and if gafa che ga mali business ne galu dan da uje akasiti hali kote bulan biye kenya malaka gahan arkan ne buna sani gurguru dan baro akasit bare dai yaro san formata wani fidu dan da ona tifakati amma ta hubatun ne amma ta kudanan dufu kai satti yo guddata da me formata guddawa ne fidu dan da wan kanarati rakina kana furu murtesi akasiti business egal
buna kana dormi kai satti barato tat gurguru akajal kabdel bunicha dan fiste bo te di sati gurguru jal kabde
buna yaro dura dan fisetin gurguru ke
mana barum sa ke sat dormi ke sat dan fiste buna gurguru ni yak ke di sati gurguru jal kabde
yes malif go buna gurguru of also on time transaction business agorun dormi ke sati wan haye mamomiti imo yaro ni titaye tiyadu an wannan namni bra nam hamen ya fidanje nam bra kan go dagiru njiru wan kan go duni sanifuan yobo de baran ifamin gafa cuna waya idan permission ga fa duroje iti go du e gale akasiti ro amata ta komo kan bo de find out baran wan kan ga won business ne kan ya gudate yero sanis wan kan wannan dabu dan da miti already gudatu jira yo kanin toko choose go duka badute bunarra filachuna waya
barumsakiya
rajanan yo akaste yaro sanite already publication at that one I'll get to ref university think yelen wanin angori jiru one publication I'll get to ref isana kan barumsada mu fene sanifu akan bunakiya gurguru na ayyaman akanan
barana barumsake nitumurta
amata yes
umrinke meka
amadi dami tokko an umrinke
mallaka haga amati itin gurgurte soromte tamo aka haga mirageset
yes sorom business yero do company successful build gadun do amata era furata
gara ethiopia tanse debi sati tari ethiopia kes hanga kutasa gali tille turte baratoni university barnota erga baratani tumurani bodayu hoji dafu sanif dam sakani kapt
duran wan dura very unfortunate wan ulfatu because rakina sanik of some time rakina biye sanke segiraniti opportunity hedun kabani himo at least hoji dabdani yo ka usani ta ajira tante accepting godina one bra one different try goda do
bunike bunamo iela
yep
bunamo i kana boda United States ke satta akuma war Starbucks fa akuma McDonald's fa company gudda ta yete arginamo akam ta yete sargin
bunamo i company aka Starbucks if he McDonald's say I've given because company could is on scalability or focus godani amas cafe one banu na tempaka turakini sones nuti wani hanga farmerat farmerotat dalau dan dengan hanga kote bulat dalau dan dengan hunda itu dalau berban. Yo asyik Amerika ti kafe bene buna nuti ka kapi nasabu gonute kote bulat rafa gacawan demlu.
Amma walu magalat buna Ethiopia ragar biya kana tigal sujal kabdani itu.
Ayen.
Me jal kaba buna hagami fiddani. Isati university ti gurguru ka terra kane sana boda hagam hagami sadar kasa gudisa luftani amma mo hagam fiddani tu baraka nagara biya kanati
buna gel kaba kan finne poundi sodom shanta haraki yete sati isin vacation of Ethiopia sute isitu fide dufe akasitin gurgure container amma bati sadi Bati sadi dura kontainer apin.
Oromon bunafi nagahin nabi naila. Gafa buna luge nama ebisu. Anile bunaf nagan nabi nsinja.
Galatom.
Galatom.
Galatom. Indu galatom.
Sekali Amerika segan tafa nurumurra memuk opiat data kokamna garasit chain. Malawin serota wala buma presi ukamsan hakushetin foye insa argamsistus dorsisni gazetesto taragaw hammate tifufuisa dabani media fi kapsa onni mirgana moma dabatani dubatani tijru malawin wagaluftu filanno wali galaf qoppa enajirtu kanat wala buma presi retale lawan ofaman kanisan yadesu taw gazetesto nifsaniru gabasa jamal prince Magala Liliwanga Raerge Tujubetu Deesa
Malawi Kesa Bulchinsi Ammajuru Barakumala Mavdigdama Kesa Angok Amate Batile Sadibud Sera Wanwala Bumma Prasi Ukamsan Hakusatif Ajayib Sifanna Horate Ture Ittansis Wagota Sadidura Sera Odefanno Ummatan Gauss Hojira Olsheja Hata umade waggoottan lamaan darban utuu walirraan kutin gazexeessonni qiyyaafata doorsisaaf hidhaata uusaanii dubbataa turaniiru. Waaltaan miidiyaa biyyoota Afrikaa kibbaa bara 2024 gazexeessonni sadii hidhamuu isaanii beeksisee jira. Waggaa darbe immoo gazexeessonni 10 hidhamaniiru yookaan hojiirra utuu jiranii haleellaan irratti raawwateera. Tiisaamin Gurubee waajjira dhaabbatichaa damee Malaawiitiif ittaantu durateessuudha.
Keessumaa yeroo filannoon dhiyaachaa dhufe kanatti doorsisi gaazexeessota irra ga'u sadarkaan irra jiru nu yaaddessaa jira.
Waggaa achaanu bara 2020 baatee eblaa keessa Platform for Investigative Journalism dhaabbati waltajjii qorattummaa gaazexeessummaa jedhamuuf gaazexeessaa akka ta'e Grigorii Gondwee gabaasa tokko innaa qopheessu maddi isaa eenyufaa akka ta'an akka dubbatu gochuuf poolisoonni hidhanii akka turan komishiniin mirga namaa Malaawii VOA'f ibsee jira. Gabaasi Grigorii Gondwee mootummaan Malaawii biyya Ingilizii keessa kan jiraatan nama daldalaa Zunet Star jedhaman waliin hariiroo daldalaa qabu. Kan jedhu irratti kafuulleffatu yoo ta'u namni daldalaa sun aangawoota Malaawii kan hirmaachise hojii malaammaltummaa raawwataa jiru jedhamuudhaan biyya Ingilizii keessatti nama qorannaan irratti banamedha. Himannaa irratti dhiyaate garuu ni haalan. Komishiniin mirga namaa Malaawii akka jedhetti gaazexeessaa qorataan Grigorii Gondwee humnoota ittisa Malaawii bira doorsise erga isa mudatee booda baatii guraan dhala darbee biyyaa baqate. VOA'n humnoota ittisaa Malaawii bira deebii argachuuf gaafatus toleen jedhin hafan. Ittaantuu durateessuun dhaabbata miidiyaa biyyoota Afrikaa Chisam Ngulubee akkas jedhu.
There are also people that would want their interest not to be a broad.
Bu'aa isaan argatan mul'inatti akka hin dubbatamne yookaan akka isaaniif dhokotu namoonni barbaadan jiru. gazet esonimo, demokrasi in Kenya kacimu ya dudan, wantota kasis saat ilaniga basu. Sababakana gazet esoni oranur lorsisir ragau ammata de mera.
Komisyen Merkana Malawi Gamasan, Ugada, Motuman Serawan Huji Gazet Esotaf Guhuta An Hiddu Hak Era. Garu, filannoo dhufaa jiruuf qopheen taa'aa yeroo jiru kanatti akkaataa miidiyaan itti qabamee jiru yaaddessaadhaa jedha. Tereesaa Indaangaadaa komishinichatti itti gaafatamtu damee siyaasaaf mirga siviiliiti. Akkas jechuun ibsu.
It's quite concerning. On the other hand, really good that we have laws in place that journalists or citizens.
Gam tokkoon gaazexeessonni yookaan lammiiwwan yaada isaanii walabummaan ibsachuu akka danda'an kan taasisan seerawwan gaggaariin jiru. Gama kaaniin immoo walabummaan seeraan nuu kenname kana daangessuuf jech sirna mootummaa waaltaaleetti kan gargaaraman jiraachuu isaanii argina. Sun nu yaaddessa.
Filannoo waggaa dhuftu baatii fulbaanaa keessa geggeessamuuf qopheen itti fufee innaa jiru kanatti waaltaaleen mirga namaaf walabummaa presii gaazexeessummaa diinummaan ilaaluun waan heddummaateef jecha nageenyi isaanii eegame uummataaf odeeffannoo ittiin ga'uu danda'u isaaniif wabiin tokkoyyuu hin jiru jedha. Komishinichatti itti gaafatamtuun damee siyaasaaf mirga siviilii Tereesaa Indaangaadaa innaa dubbatan.
Now we're going towards the election. The media is very critical in any election, as you may imagine.
Filannoon dhiyaateera. Akkuma filannoo sakamirratti yoo ta'u, miidiyaan gabaasaalee akka hanqee kan dhiyeessa. Ammuma gaazexeessotarra doorsisa ga'u argaa jirra. Hojiin isaaniis guutummaadhaan nageenyi isaaniis eegamee hojjechuu danda'u isaaniif wabiin tokkoyyuu hin jiru.
Itti fufanis gaazexeessaan tokko nageenya isaaf sodaate hanga biyya dhiisee godaanutti ga'uun yaaddessaadha jedhaniiru. Oguma gaazexeessummaa biyyattii ka to'atu manni maree miidiyaa Malaawii Miidiyaa Kaawunsil haalli jiru miseensonni miidiyaa aangawoota irratti gabaasaalee qorannaa uummataan ga'uudhaan akka isaan itti gaafataman gochuu keessatti qooda qaban guutummaan akka ba'an hin taasisu jedhu. Itti gaafatamaa olaanaan Moses Kofi innaa ibsan.
We are going into an election period. There will definitely have to be a lot to be exposed so that we help.
Kan nuti jirru yeroo filannoo keessa uummanni sirriitti waan barbaadu akka filatu gochuudhaaf waan hedduun saaxilaman akka jiraatan beekamaadha. Haa ta'u malee wanti ta'aa jiru yoo itti fufe ajandaan ofii isaanii beeksifachuudhaaf akka isaaniif tolutti miidiyaa niwukaamsuu jechuudha. Kun immoo sirna bulchiisa Malaawii balaaf saaxila.
Ministiriin beeksisaaf dijitaayizeeshinii Malaawii Moses Kunkuyaa gama isaaniin VOA fi yaada isaanii kennuuf toleen jedhin hafan. Haa ta'u malee deebii barreeffamaan kennaniin walabummaa presii irratti haleellaan oofamaa jira himannaan jedhu kan hundeen qabaannee jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Mootummaan nageenyaaf walabummaa gaazexeessotaa eeguuf cicha qaba jedhanii dhaaboliin mootummaa gaazexeessota tuun dhamaasin ragaa akka kennaniif seerri ajaju ba'uun cicha nuti qabnuuf fakkeenyaa jedhan. Waaltaa miidiyaa biyyoota Afrikaa kibbaarraa Chisam Ngulubee yaada kennan qabu.
It's supposed to make it easier for us to access information.
Malatti odeeffannoo argannu nuu salphisuutu irra ture kan ta'aa jiru sana miti. Waajjiraaleen mootummaa odeeffannoo kennuuf qophii ta'uun akka irra jiru seericha irra taa'ee jira. Garuu hojiirra noolle.
Heerri Malaawii walabummaan presii akka kabajamu ajaja. Komishiniin mirga namaa biyyattii akka jedhetti aangawoonni mootummaa yoo seera kabajan malee filannoon ga'uu isaa dura haleellaa irra ga'uu dandamatanii hojii isaanii hojjechuu isaaniitiin lakkoofsi gaazexeessota carraan kan akka Grigoorii Goondwee isaan dhaqqabu dabaluunsaa waan oolu miti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa gooneesin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii fi tiwiitarii fi inistaagiraamii akkasumas yuutuubii keenya hordofuutiin nu biraan ga'uu dandeessu. keesumeessaan har'aa an mitikuuf qaadu gulaalaan qophiilee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin tigisti ganne gulaalaan suur sagalee Maatiw Giraan piroodiisarri keenya har'aa Biraan Haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa isin biraan ga'aa turre asumarratti xumurra halkan gaarii torban gaarii.